Yo boy Roger CK, tachari kusaga. Hip hop singa rugoye nandi badde mwambala, singa mukazi nandi mututeke busabala. Kubirungi byonkoledde weetaaga sasula, maze emyaka mingi nga nebuuza gye wakulira. Tolina mpisa mbyokujjako bakumanyira, wafuuka busungwe wange obaawo buli kiseera. Natandika okumanya nga nkyali mu P6, nombuulirira nomponya zi RSX, nonzijjako emikwano emibi ng'oli taxi. Ne bwe mba ntambula nkuyimbira mu taxi, anti osingira reggae raga ne dancehall. Yego wansuzanga wabweru wa sitemolo, bwe nalinga nkwata omupiira wankuba golo. Wansomesa pronouncinga ekigambo bolo, ne bwe mba nebasa will pick your call. Dear hip hop, yeah. Samba kuwana zolo nenjulo okulwana, mpulira n'olugambo navi ya kukwana. Fefe bwezi yagezako naye wagana. Dear hip hop, yenze musajja akusana.